내 환영이 가마스펀이 되나 굴대댁 버버 I'm taking bongo rap to the next levels 원벤이 유렘 토토 모토후 모토후 하인기 기톤 같아쳐 기파타니 와이피 권하쳐 기파냐 같이가 round here 파티 한타 살레만 아니면서 나 plan B young king flow zao za kitozi zimekataliwa ni uchafu kama kinga zilizovaliwa minataka kile kiti kilichokaliwa smendi mikuchana sana babu ndo nilipozaliwa sikia sasa minazisaka chapa nikijikita kapuni na bonga na lamata najicholea mistari kisha ningie chaka nkiludi na kamata na vovipenda dije choka sanchoka sina muda kubishana na vijana fake kiniona na tajiri basi na pishana bank mimi na wanangu kama samata na gank wezi kuleta stories za kima Mama but a point OMG Ipo That's my dream team Chocha rap bongo tulisha team Matozi wana kunyikuta wenda wazim Dio na nida ilo minikuta na YG Nshake wana lala studio na umbea pakuche Save hamna shida ghetto mashuka meupe Mama zako na niganda ganda kama kupe Bada hii session enda zangu zenji kula pupu Here come Marapa bovu na wafieka Ukiona bebe kalipo na mimi nimejieka Usholi stack uyana nitawacha nikizeeka Na wala kisha nafungulia sound home theater Yombe, calm down, relax, sit back Mishabiki wa damu wa msimbazi simba Kwa kukinukisha nimelikalisha kimba Panya paka kafika chaku kushauli chimba Tafika mpaka ulipo, fata pesa zilipo Piga pini pande zote, hallelujah wilipo Blandi kuwa filipo, sitishwi na vitisho Vina vimepangiliwa mwanzo kati na mwisho Nafanya yangu I got no facts to give Fighting for my life to live Nipo studio wana mwita wenta leta kato live Shida yako weni wakitabo mecha kato tease Truth hearts, kapa leta hand I'm taking a shot for lease Go my back to back He's back to back, he's back to back For a party to pat, keep it black in black Kula skid on black, kula poka na kuleta blah blah to tack Do maana nazid kufanya, nazid kusanya Mnazid kuhanya, nazid kwa kanya Mnanjia za panya, na idea za chanya Mnaibian kifanya, ikana hii Nikibala chato nataka ni fall, wanataka niwe kama before Hawataki nikisanuwe jo, minataka nizikamuwe flow Sache paka wani kwa luwe low, misi nagama luwe luwe no Kiwalani minia giza do, sasa basi vya bule bule no Shade, siku posti japo shabros Delo peji ina mambo mengi Wekuwa mpole I'ma take you off for your birthday Madada wa mjini buwana Usuape gambe Utasikia hiyo ngoma kwa mbona pambe Zangu mikuwa piga pini You gonna come back You ya beat ya bobo ngoma kambele Yeah, here we go, here we go Hili dundo medawa kulevya iliko Sia wa uni tunafata pesa ilipo Haya sasa kama unavyotona here we go Like I'm Fosca Preach, preach like I'm pasta I'm a superstar, don't you know my fault Mimi bombe, usini ombe, tuku ombe Na marapa wako bovo bovo, usini gombe Usini gombe, msiji gombe You're my slave, wini miso danga, usini gombe Gombe Ukishindo kutunza familia Ukiludi utakuta Nobody's home Na wano yuza tamuzia nani Na pengine utakuta Nobody's on Sasa kwa wale wano itaka vita Tutapigania wapi No fighting zone Kwenye crew yangu wana mweza nani Summon, convoy, nobody know We out yeah Rooftop, PNT baby Kapo, Toyo Yeah, yeah Petty money Rasta Oh my SMG You already know